jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde imen jogani on kiki de talataare tati lewru decembre hitande 2019 sappo jeddi yamde jabbori maslima chapane nay e joyi sakiraabe hedi bonay jam usman nyal bul won nen do nu jireto won nen to bogi jande to on kumpita de wiide sariyaaji yeso jamaadi CFJR toñaabe puddan hollitinde ko ngada jetti lewru décembre ndu ko sabe juju ngoji yeso jama hono golle mudum wadirta hebe woni hawrobe di sariyaaji en kaman jamudum le journal ngal anhaana sariya bamme kado margal dun yo hala procureur commune tatbo mamadou kassoge o haali dun li yambe go nyaloma kejanaado habugol e margal do mali do fandi fu himbe ujunaaji temere jetton hollita wiide yo maccube sukaabe gube warde falaje kibe gikke lobbo ko buri sukaabe chapande jaddon puditi jangude do imadara ONG goto mo inin do lekkole o nokku dum weli saraabe mabbe di woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah mo heda studio tamani zuzo ngoji yeso jama fedde gonga sari e dewrintina do no CVGR anakaani fuddude jetti lewru decembre ndu leedi sariyaaji toñaabe juude ko rebel ya ko hitande 1963 yottade suuto ngoji di akmi wadi fa warde ko musaw wadi hakkunde 2007 yottade 2012 kittinete ko sabi audience public o wada hono sariyaaji di ngadirte hebe woni hawrobe di zuzo ngoji mamadou samasiou aminata dial
hakke kawrute jeegom nguni landintede nyaloma hinnete der kala kawtal dum latto sababu kambe torrabe be e kala CDN facintinde kala no dum lati kedanna Usman Umaru Siribe horejo CVJR
c'est pour permettre
walude torrabe cedo e kala boy wonkiji mabbe le torraji dibe ngadaadi fana ame arandeje doni walude leedi difu hakkilaji lobbi e ko wadi ko e di golleji fu du fuddu dum faybe hakkeji mudun en torra e bangal nangede udde wala do dadi
détention arbitraire
hakke teme de njoy yimbele kejaabe kulirde lamu pultinkobe yimbe pelle kuntonobe hor hakkeji tomonte en e kanya kejaabe pelle halnan en ngaran e ngal do kawrital ka dum fu be tawede CVJR fi dabreji fuf yalla be do yimbele be fuf na computer e wattu goto keddana Usman Umaru Sidibe horajo fedde CVJR
hakilo wonno yimbe leedi malini fu tawe e ngal kawrital sariya yimbelta ki hen sanen sabi pelle de kangere o bamata ko buri ujunere ne ko wartata bangal denagu kanyi e jubbondiral fe ujunere yimbe be baba hawritinde ton ko haleto to fu wadete filmi holleng deedindi e halaji di galdasi e seda muyaji bi kollete yimbe leedi malindi
e wi horojo gullirde CVJR dedo karute ngana fi sifa sargul kayo nokku hun cangul hore kala ko woni gonga dum woni ko holliti fa hande kanko Usman Umaru Sidibe o
gollal amengal wana gollal tacci de sari min dartan gollube golleji di be hore mudun min baawa taccude sari o wana golle amen min gala sembe majjun police judiciaire o be mbaawi dartude wabbe di do golleji be
wokka jun o famdi fuf unyaa sapo injegomo torrabe ngoni neldube seda fuji mun en to CVJR tun karute garoje de sartete e wattu lebbitete arandeji hitande 2020
toñabe anandomi ko heweedi zuzo ngoji ngatedi yeso jama e wi fedde toñabe conseil national des victimes go hakilo CVJR nafa mawdo woni e mudon horbe de fedde collectivité di sariyaaji ngadan fa toñabe kollita sugulaaji gondi do mube ko latifu e be darta toñabe totte hakkeji mube kede ko Haydara Amine Umar Maiga horejo fedde conseil national des victimes wi Mahmad Babu Konté do faccitango Ali Cissé
c'est que nous on attend
di sharia ngaji ngatedi yeso yimbe be fu mi de nara yella gonga o ana hanne yimbe tagal so gonga o hanna ma yimbe mi de nara yella yimbe be torda heewtibe wartirele hakkem yimbe fa heefu yoppa ma tagal yoppidama e hore misali sa bami rewbe fa he wonto yimbe mi e yimbe sami do mu rewbe ceraabe wonto mu intin gol gol goto mu ana wawi laataade neddo goto ana wawi laataade jamaadu ana wawi laataade jokkure e joom holtinde tewtude neddo kedo towbe yimbe be torda heewtibe e huune maw ana walla be halde ko woni do berne mabbe fu mi hore mi na andi yimbe be torda heewti naaro be tan yalla yimbe ana heba hedaade torda mabbe yottino be torda o jaba torda ko waddi e mabbe ko be yimbe ana landini yafaade yafa gol du goto muinde torda ngaji yotti be wona jawdi muinta fu so mi kali muintinde yimbe be torda yotti be yimbe faahi fu milno jukude mabbe na hokude be jawdi
alors que c'est pas ça
kabaruji mali hejoji studio tamani fu amba hebede do WhatsApp nel debata ki studio tamani do numero 7672851 fa ke wondi via modo do bay nodu 37321 mobile larme mali nabi do bombore kenyan dum wadi jungani le lamu cercle koro region mopti le communique goto larme holitivi de soldats di don kedde ken jaddo barmi yimbe on nokune collectivi de soldats en sapo en jagom barmi le o masiba le mali himbe marabe holitama wer anam buru ujunaji temere jetton horbe walde temede ndukki di ataduji le communique goto de fedde humunide habude e o golle dum wadi le nyalom adna kedjanado selgol margal jambinado didi lewru decembre ndu de yambere ana wondi e le wattu mo temede himbe kullita wiyada yo maccube le ngendi kerwane on ko gondo le region kay batte be chaleke margal be bami koreji mabbe be njoppi on nokku hulde pati e pie fabe do ne fam kedan mohammed samassi ko alisise
margal na heddi fa hande dar leddi mali on ko holliti kanko procureur commune 3 mahamadou kasoge ka yalla hadde o do kabaru o magistrat o holliti dum yata tiagal sariawul kasoge holti wiide dum yata fe tiagal famingol kala kinibe kabaru mudum sabbe holti wiide na hani kambe yimbe le sariabe matne kumpa kabaru margal kanko magistrat o holti dum yata fe tiagal pelle kumanide hun changol hore hakkeji to monta en fana mudum wi mako dawrde no kabaru sariya o yarata yeso
darne ko be jogi do maratebe ko ana momni sanni dum hadi golleji amen fa heewi hedde lawol yimbe be ana jogi jawdi be andondire yimbe fa heewi yugabe mabbe député en yugabe mabbe ana jogi darne ni lamu o darne ko hatta be landede e be yimbe min kallata ti dalla dido ware o bangal maratebe jaati woni ana e hore amen e yimbe anda darne ko be jogi be be njoppi hore mabbe e juude yimbe marbe be wada be ko weli be fu torda fe huuno wala nabe hen
bangal o do kabar o woni ko fedde humaninde kala ko woni sembingul etogul jam dewral e yirwere e kanye haybugul huncangul hore hakkeji tomonta en holisi non projet sariawul ka guldo sariawul huncanaga hore e wi kambe hore be feddende denno e men darda yu lamkobe tinna watna hakkilo o do projet itugul kala ko woni margal kedanna abdullahi makku tota do teddengal fedde temet
ana heba dubi tati temet e goldidi be mun le lendi e tiagal lendi goldidi mu inde dewde ko be juini e sudu garani don sharia dewte yimbe mobe andanbe sharia o fuchiti dewte de fu gotel gotel de bijin dewte de tabal kawrtal ministre en so tawino dewte de hebino lawol mi tawata kana do hande sabi ana hore amen darani be sharia leedi ana jogi ti dala mo bangal sharia ngaji margal le leedi
nyola mo hertana do habo margal yambina man der leedi mali wattumo to gurumiraton der region kay yimbe galleji kewdin dibama sabi be chalki yobe jogoro hono maccube tawene leedi mali ndi sinini talki kumani di kala ko woni ittugol margal e torraji bilidi e nawtorade bingel adama
ko buri sukabe cappanan jeddo egube warde le diande fala jeddo bama ko do puddeti yaade l'école ONG CHAB uditi suudu l'école le nde d'accord do fabugol jawdi Oxfam sarabe sukabe jetti o imadara janginobe kanyu en du collectivité ana jogiti alaaji bangal jodorde e kake godde Moussa Malle Cissé ko yottake do nokko anne ko hebine do faccitango Mamad Samassi ko Aminata Diallo
ka do hala woni ko sukabe lukube fuddiri jande mabbe beta ko lukkem woni ko beedo sukabe nan der danki mabbe hinade jandeji mabbe
mi de yidi ekol sum tilke jande mi di lata de ministre
b c d e f
jande ne nafor mi do fama pacitali mobbo
mbo blanc comme team mbo blanc ki se mi o clerzo anka de de se yas wondire oni daza mama zam padmi number mesuri ko en bedso
ewi janginobe be e bara chapande jeddo en jogomo sukabe lekuy jogube hakunde dubi jegom e dubi sappo e didi ewi mabbe ti alaji di e tawede fuf be do sukabe lekuy be na kuani sanne jandeji dibe gondidi
si a be wari amen e faba muya jawdi Oxfam min putti jande de to lewru novembre mi don gondi e sukabe classe goho gonnobe ecole arande ti dala momi jogi arande o suudu jangindirdu no ana fandi di sukabe dido bel mu sukabe e dagol njodoto so jangi
sonseur de notes
hama jallo kanko hore jobedo egubebe yetti sanne odo anya o mo ndara jon e anya lububbe yottino fabade be yalla jangidirande na wawana kasindine be do sukabe
permende noni mi jakkoto do yo maro kiloji sappo mi ittana so ngum defan dum en bo bawde dem wana non fu joni mi yiti bete fu mi do hokka be temede joyi wakkati yoga temen nay temede jeego be awde ne sukaabe men sukaabe chapande jeddo en joyo faysata buudi sappo sappo kokkuda dum en arandi kalisimu en hebino aya hay leedun ni min goni ballaari ka min don kasin gine mudum sanneni sukaabe balle mawbe balle fays bamngaaji do be jodo wala daage wala bikkiji wala hundu fu sana ndaade sana balli go wadani dum ni woni gongo be do golloobe janginoobe be kibini lewru hande fay huuni ji ay tafon
horebe ONG o collectivité o do projet puddo wattu lewru out jabbidum du jukututo e le lebbi sappo e jetti yum dar d'accord e gubbe falaje centre mobilier et senou
studio tamani yo fa ballamu leede suède danemark suisse et fedde leede europe
kabaruji gondi le region ngaji be deden fudderan lamu ansongo region gawo himbe jom en kabodo be anda kan goni kippe ke dow gendi fafa gurma wattu 3 heures kikide kanyi e wi himbe to yonki wadai wala barmudo kabe kubi buguji be quality wide gube jogide kabarde gondo le onno ko martina ma kumpa ka imitaki jukkataade ciagal warbe o golle tugulil keccel gotel lungel balde sapotan ina mudum faddi don kanyi surbo o surbo debbo inirado gardo gulude bamako o yottine no o yidino jati bonude redu makko ndu sabe kulol be o gollnata ma wadde o golle e wi seedi be balde sappo ciagal ko o rimi dum wonno ko o doggi jamma goto o yoppi suko makko o e juude debbo mo gollanata o mo wonde tiwdade sakirabe do kaddu di kabaruji ka kedde hedade yotere an wodi wassalam